Aleluia. Oh, Baba, wami, erina wema, mawa, niku upina, ningi shieleni, ei Baba.
lapho mama nawe baba nikhona nize nilale ngokuthi.